Louder.
Chidimentary. Nyasubian boy. Na shule nilidoji kwenye maisha inawezekana, hakuna kuluzi. Kuhaso ni hobi. Mimi na pesa tunakimbizana, hakuna kupozi. Tunatoka familia zinatutegemeaga sisi, hatuna kitu cha kurithi, hatumtegemei mjomba wala shangazi. Ukiona mambo haya endi twaenda sisi, akibariki. Ukiona homu wanaishi, ujue wahuni tuko inchaji. Usizani nimepotea, najitafuta njipate, nifungue pate, nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Nifungue pate, nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Sio kinyonge. Fika hapa ilibidi sisi ni kuhasu, kukaza masu, uvumilia manyanyasu. Raha na shida zifanyi mimi ni sahau ni tukaku, kulala macho, mambo ya kikulacho. Bada kuna tunmekua, kwetu sisi twajijua, kila hatu wanadua. Ukiona najisahau unikumbushe kwetu siyo wakishua. Wanangu gengin, tufanye maseke keke, mashambulizi dakika tisini mpaka kieleweweke. Usizani nimepotea, najitafuta njipate, nifungue pate, nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Nifungue pate, nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking. Sio kinyonge.
Sizani nimepotea, najitafuta njipate, nifungue pate, nipate kanyumba, nipate kagari, tukutane parking.